the block one touch.
Oya, 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 oya,
crap.
Your name a coffee, bro.
Crap.
Attack on your name a boy,
crap.
Oya, wanna go again,
oya, crap.
Come on, you make all of Camille,
bro. Ayo,
oya,
ayo,
ayo. Kenny. Unapwe skuni juu alafu nazingua. Kwani boya vipi, kwani we?
Kwani we nani?
Kweli maisha yangu ya nani sumbu wela ya kwangu staki unishauri we.
Kwani we nani?
Minilisha toka loko kitambo yani kama ubishu bishu kwenye mambo. Boya, mwendo wa kukudoko wadogo kama chambo kama Mungu kutafungu wa milango. Boya we, we ukileta umbuzi joto kufanye wa mchuzi. Zile oya oya, we oya tuondole mashuzi. Oya, 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 gang gang, oya, gang gang. Kama tumetoroka milembe. Oya, oni ya tuzimi leo ala kesho. Oya, tumewasha mwenge. Oya, oya, gang gang, oya, gang gang. Kama tumetoroka milembe. Oni ya tuzimi leo ala kesho. Oya, tumewasha mwenge. Oya, 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 weni mamba ama kenge. Oya, acha use. Maneno ya chie kitenge. Woni tumeluka senyengu. Sisi tunazima sheli sigala. Tulo mcho nyapala. Tunavunja nasi kogoko. Sindo tulo mvua ndala mpoto. Oya Kenny he. Gumala meja pawa. Oya weni chama gani. Hapa tupo gang wege acha shobo. Oya uku ulayan. Hatu follow them takalia gogo. Oya si tumepage wa meja pawa. Tufanyi vitu kwa udogo. Ukiwasha moto kidogo si tunachochea tunakuwa mbogo.
Kwani we nani?
Niko na wanangu tunachoma. Kama noma na iwe noma. Si umerisikia ili goma. Linawate Kenya linawapa homa. Weni mamba ama kengu.
Kwani we nani?
Boya acha use.
Kwani we nani?
Maneno ya chie kitengu.
Kwani we nani?
Woni tumeluka senyengu.
Kwani we nani?
Sisi tunazima sheli sigala. Tulo mcho nyapala. Tunavunja nasi kogoko. Sindo tulo mvua ndala mpoto. Crap. Nyone mako vivo. Nataka nyone mako vivo. Oya wanangu wa kenge.
Oya crap.
Kama nimetoro kamile.
Jiwala wala jikankala. Jimeka makers again. Waso. Wiso. Izo.
Sound.